Only sucking your crawly Kunga mom. How the target to Babambe. Don't drums in alongside suspect. How the target music. Some a chance stumble a corner way. Tukuwa wawele mimi na wewe. Na wata ya batasi batu chawe. Forever never when you made na we.
Happy chance mbe kuniwe. Na wana mzali muiwe. Okubia nduru nti wawe. Na wandi kambacha we.
Some a chance stumble a corner way.
Wandi umu niguna tauna kati. Love ye umu niswichi wakati. Mpa love nge tuja kwedi samengachi. Ngalu wacho ninsa lulo lutacha. Omuti mote meide muevikata. Undika moto kama idi yorikata. Chinka kaite kukukweta ni jesula. Mpa love nkututu vye mudunia. Mudunia. Mpa love nkututu vye mudunia.
Sabe kacha stambule kona we. Tukuwe wawele mimi na we.
Utiliza unkuno kuno mutima wange munda gundi koniga. Yotambula niwe konta ninze. Okulya niwe rumeyo ninze. Kaligisa kakukona ninze. Mba ninze.
Girl unko kambe wala ini pa chance. Mbeko nebya kukamba mwana vase. Singa sa jona na dikambe ayo base. Jango odo kula mpe kubu kisi kisi. Mubia mkwa na dikaliba mna sama kose. Sita losi nipa silas of course. Hadi taka tino mani kani kose. Jusha vula wakana busa kwa yo ash nasi. Sabe kwa chance tambule kona we. Tukuwe wawele mimi na wewe. Na wata ya bata siba tuchawe. Forever never venye madena we.
Happy chance mbe kuniwe. Na wana zale muiwe.
Sabe kwa chance tambule kona we. Tukuwe wawele mimi na wewe. Na wata ya bata siba tuchawe. Forever never venye madena we.
Happy chance mbe kuniwe. Na wana zale muiwe. Okubia nduru nti wawe. Na wandi kambacha we.